Simanyi bikusanyusa Simanyi mukwano bikunyiza Simanyi yoyoya Simanyi mukwano byolota Mubudde bw'ekiro Ebirozo Biri eyo gy'oli Nsaba onsabe Buli kyoyoya mukwano Gwe ddoboozi ly'ennyimba Oh, 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 ndi wano nkulinze yangu wa oh, 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 ndi wano nkulinze yangu wa simanyi Jetulaga Nkakasa mukwano unondaga Simanyi chenakuwa Buli chendaba mukwano techimala Mubudde bw'ekiro ebirozo Biri eyo gy'oli Manyi ty'omanyi Wampa manyi Gwe ddoboozi ly'ennyimba Oh, oh, ndi wano nkulinze yangu wa oh, 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 ndi wano nkulinze yangu wa nindirira emyezo mwenda nsobole okulisa kumaso Sabarugaba kunkumide Gwe ddoboozi ly'ennyimba oh, 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 ndi wano nkulinze yangu wa oh, 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 yangu ba wo wo ndi wano kulize yangu ba yeah wo 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 ndi wano kulize yangu ba yangu wa yangu wa